Yeah. Yeah. AKA Bro Danny.
Yeah.
Yeah.
Obama.
Mindo KLINT, bonga msani, kio cha jamii, rapper MC, wakiunga mistari, minafanya sio nani. Weak MCs, fake RAP, mwonekano kigangsta, spirit ya hustler, mind kwa salari, gotta get that paper. Fit side ya boxer, ila swags, give me show, see them letter demo, mageto ita yuwa show show. AKA Mimi, Mr. Burdani, flow time, kana nasi, wana hepa kada mnasi, life langu ni movie, staring minoti, nazi saka, nazi pot. Tanazi changa skaki pimbi Spell yo back in ya kweme ka Obama. Kauna bisho muulize mo alafu ka kimya. Spell yo back in ya kweme ka Obama. Kauna bisho muulize mo alafu ka kimya. Downtown DSM paka mwanzo majuu. Shytown A-Town paka East Zoo. Best City Mall Town paka nyanda sa juu. Come on I feel hip hop weka mikono juu.
Mr. So Famous, 24 years in this bitch. Rapping grand, no stopping this. J still rocking this. Mambo KC rock on your balcony. Everybody's now waking up, they sleep on me. Luku ni moto, wezi shika ni untouchable. Doto wezi shusha ni impassable. Flow so impeccable. Does it make sense? Kama spati do, so I'ma get this rich and give it back to poor. AKA Mimi, nani mwenye ya madini. Sione kija jay mwingine, can't make another Mimi. 45, still alive, mungu anipe nini zaidi wine. Nweze enjoy the rest of my life with my family. Low key, no skinny pants. VIP in Daniel Louis V, no Diddy dance. Fuck with me, you won't get a chance. So kauna weza mulize P, cause Jay, I'm back again.
Downtown DSM, paka mwanzo majuu. Shytown A-Town, paka East Zoo. Best City Mall Town, paka nyanda sa juu. Come on, I feel hip hop, weka miko on you. Mr. Burdani, AKA Nani, Mr. Burdani, to blasphemy. Baba kali sio kinyonge man. Watoto walipo ndo nipo so omba kodi man. Mistari na ngata bounce kenya mwezi club. Nipo mara wachache mara nyingi nipo banki damn. Na siku nata no cash no butter. Kitu mbacha upe sio koti wata butter. Timba panda zetu leo steam zimebamba. Si unajua vitu vingi stone cut sugar. Utajiri ni watu pesa makaratasi. Nichanganya mle wote vimbo kosi chochote. Spell yo back in ya kweme ka Obama. Kauna bisho muulize mo alafu ka kimya. Spell your back in your grammy, Kyle Obama. Kauna bisho muulize mo, alafu ka kimya. Spell your back in your grammy, Kyle Obama. Kauna bisho muulize mo, alafu ka kimya. Mr. Burdani.
So famous.
Downtown December, Shytown and town, Paka East is Best City Mall Town, Paka Anderson. Come on, a few hip hop, we're gonna meet on a you.